macnaheed maxay ka dhacaysa meesha dowda agteeda ee kolka xoolaha intay abeen bii dowda laga fuuray. Hadda waad aragtay warihii kulli kuleel zaa'id ah, dhulkii aad u kululaaday. Waxyaalaha la dhaho human animal conflict ayaa jira. Cidoodkii biyihii u baahan yahay, libaaxi, maroodigi, gerigi, kulligoodba xoolihiina dowda imaanayeen. Ceelashina aad bay noga cilladaysan yihiin. Kuleelkan hadda kolku dhaco, dowladda countyda maxaan jeclaan lahayn inay aad indha dheer u yeelato, dadweynihii ay fiiriso.
Marka dhurwaagan wuxuu soo galay baan u gartay goobihii dadka biyaha ka cabayeen, dadkuna iska caabin bay sameynayeen.
Ha, kolku xoolahanayto biyo cabeen wuu fulay, kolku saa u sii kacay, dowladu ka soo baxay, dhurwaaga wuu sugaayey, wiilkii buu ka dhacay, xoolihii buu rabcay inuu daamay. Sabuucu doodkii kulli waa carare, cowley ma hayno, geri ma jiro, hata sagaaradii meesha way ka carareen, webigii meesha biyo u dhow yihiin la aaday. Kanna meesha dhurwaana waa taqaana ciddii iyo qoysaskii badi u soo dhawaadaa, xoolahan buu iska hadaa, iska cunaa, dadkii buu ku dhex dhacay, wiilashiina kolkay dhaheen iska caabi, kolku wiil la dagaalo iska celiyo, kan kale u yeeray asagana uu ku daray. Kan labaad meeshiina duur bay ahayd, police stationkan askarta aan u dari lahayn way naga fogaayeen. Fariintun baan helna, kolku baan tagnay, wiilashii waan soo qaadnay, isbitaalka referralka dheertu baan geynay, dhakhtarinta kolkay fiireen, arrintan waa serious bay dhaheen. Hadda Garissa Professional General Hospital yaa labadoodaba aan keennay, kuwuu sahlan yahay, ku kala aad labada gacmood maxamed siyaad barre ugu daran, bal insha allah ilaahay baan u barinaya asagana inuu bugtadiisa ka kaco.
Waa tahay marka dhacdadan weerarka magaalada dhurwaaga soo weeraray, maxaa lagu qiyaasay dhurwaayada magaalada soo weeraray?
Ha, dhurwaayada magaalada way fara badan yihiin. Waqtigan oo kale kolka kuleelka u dhaco saan ku sheegay, duurarka cowleyda sayti iyo dadka iskaas dhex jirin xoolaha, xoolaha naga muu dhibi jiray, lakin hadda kuleelkii baa imaaday, biyihii baa lagu heshiin, mashiinta annaga way naga jabanta, xoolihii laba qad iyo saddex qad ayagoo ah yay iska joogayeen, mashiimihii biyaha way yareen. Hadda dheertu oo kale baahuuri faafkalaala, dheertu naftigeed kulligoodba biyaha hoos bay u kaceen. Marta equivalorian swamp meel la dhaha fartaasaan biyaha ka cabnaa, fartaa kolkan biyaha ka cabnana dhibaatadii hadda biyihii loo waabay aadan, kuleelkiina aad buu u kululiyay. Cidoodkiina muxuu rabaa biyaha inuu cabo, xoolihiina inaan siinna, way annagan afku cabka biyaha cabna, wixii manoo kala qaybsamay.
Marka khayraadkaas laisku haystaa, dabcan
khayraadkaas laisku haystaa.
Waa tahay marka dhurwaagan markii ugu horreysay oo tuulada hadda faaf kalaala ama dheertu uu soo weeraraa, mise waa dhacdada inta badan aad usoo joogteen?
Dhacdada mar fara badan bay dhacday, laakiin zaa'id muu sahlaan jirin. Horta dhurwaaga nin saaxiib oo dadka un ku dhex nool iskaag jooga habeenkii, wuudis iska intuu dhaho xoolaha iska soo gaaraya buu ahaa. Hadda khatar buuba noqdaba halis bud, aduuba dheeracadooy ku weeraray ben hore cunug yar buu naga dilay oo guri dowda saa loogu maqan yahay, intuu imaada madaxa ka jajabiyay magdhowna ma siiyey nimanka KWS. Maxaan jeclaan lahaa baarlamaanka ni sharciga Kenya review in lagu sameeyo, compensation laga helo this wild animal. Nimanka KWS waan la xiriiray isbitaalka waan keenay, laakiin maxay dhaheen park haduu ku jiro dhacdada ay ka dhacday, insha allah compensation bay leeyihin, laakiin park hadayeen dhurwaana park ee park la'aanba maba yaqaanabo, meel walba iska dhex gelay.
Cabsinteleg dadku ka qabaan marka dhurwaa hadduu soo noqdo,
cabsida way ka qabeen, because rabia cudur la dhaho inuu qabaa laga yaabaa bacdina. Aniga hadda dad baa u dirnay, waa lagu dulaa jiraa sidii laiskaga celin lahaa, dowladdina imaan lahayd, ayagana inooga qaban lahayd.
Ugu dambeyn baaqaaga muxuu yahay dadka ku aadan inay taxadar ka muujiyaan dhurwaagaas weerarka ku haya tuulooyinkaas?
Ha, maxaan ii sheegin lahaa dadweynaha indha dheeryasha ulihiina aqalin jirteen iyo tarigiina qaata siaad iska celi kartiin, dowladduna aan u sheegina, chiefkiina nambaradiis wa haysatiin, kolkii wax nooca aad aragtiin dhacdada oo kale kolkiiba soo ribood galeya, sifa annagana dowladda KWS ay tallaabo u qaada. Tan kale baaq maxaan u sheegi lahaa, wayla Garissa County Government devolutionska du hergele, walaalow gafanaga annaga nin fiican waaye, gafana nadiif, maxaan jeclaan lahayn villageyada iyo dad wild animal protection in loo hagaajiyo sifaata water traps iyo annaga iyo xoolaha cidoodka wax amalo qaybsan karne, kuwana ayagana dowladda dhinacay u fiiriso, annagana cidoodka annaga poachingkan ka ilaalinayna. Waxaan waa natural resource ilaahay na siiyey inaan ilaalino, waa inaan dhibno ma oo bacdina. Maxaan ogolaan lahaa dowladda county government ilaa wood walbaba dad wild animals ku xil saaran in dhalinyaro la wacigeliyo, la saacideeyo, darar loo dhisay biyaha waqtigii, sifa dhibaato markan oo kale noocan ay u dhicin.